Bedwop.com.
Giddy vibes. Hata ukiandika jina itakuwa nafuu bila hata kuposti. Mitaridhika baba, wendo langu kodi. Mitashinda njaa nkupe ule misosi sosi. Sifunisha kunijali baby, moyo utauma. Mana maumivu kwangu so sawa. Sawa, ukini hatibu. Simu yangu upoke, mwambie wetu mabibe. Na uwawashie cheche, wasitusumbue. Katika hali zote, nataka niwe na wewe tu. Moyo utakasike. Njoo tucheze.
Bye show show. Bye show baby. Bye show show.
Message uwajibu, nimekuruhusu. One day vile upendavyo kujibu. Baby, nikipata maradhi ndio tabibu. Baby nitibu, kama vile upendavyo kujibu. Baby, tungekuwa njiwa tungeruka tuwafunze. Hey, kwamba mipa wala kushoto wala kulia. Wanajifanya wanajua wajui. Penzi letu moto wacha tukifulia. Nakupa simu yangu upoke, mwambie wetu mabibe. Na uwawashie cheche, wasitusumbue. Katika hali zote, nataka niwe na wewe tu. Moyo utakasike. Njoo tucheze.
Bye show show. Bye show baby.
Tucheze.
Bye show show. Kaleka mchezo ketuka. Bye show show. Bye show baby.
Tucheze.
Bye show show.
Hadi watu shanga.
Bye show show. Bye show baby.
Tucheze.
Bye show show. Kaleka mchezo ketuka.
Bedwop.com.